My machine.
Stop, Mac.
It's fam music, baby. Maisha kiwanja kiwanja, tunafosi mkwanja mkwanja. Tulipotoka Omwani Katanza, bati kutuna vibaya vibanta. Bongo bongo chumba wapo, bata zipo, pamba zipo, kila kitu kipo, ipo hivyo, ipo hivyo. Ila dunia mapito kidela, uponga mpoko kazi sana na hela. Usilete depo nyingi za usela, life so hard istuka zijo kabwela. Ujajua kitambu alikunya kwenye box mafresh, hilo asiendele santaoni, wasife kila esu. Bichi sio mantoni, bichi depo la wauni, silibaki moroni, silibaki moroni. Ila watoto wa sasa ishakuwa uka. Awana nizamu, wana fake life flip. Wana show life, mambo wa zalani. Watoto wana tamani, wana nkia bichi. Posti foto nyingi no mikazo, kwa mama na tamani. Hala umiwe nani, hala umiwe nani. Alo pigia picha, aka posti insta. Alo skoko, alo shidwa kubisha. Detu maisha, na kurudi bongo wangu kusimulisha. Yopu wa kweri, uwa gaferi, ana kupanga kweri. Ata kispiti, leki makaferi. Kitaka santani takubidi upatemeri. Kama siyopu kweri. Mesha kiwanja, so michoresho. Solo poropo, atueti uongo. Mesha kiwanja, so michoresho. Solo poropo, tunamek bidusko. Mesha kiwanja, so michoresho. Solo poropo, atueti uongo. Mesha kiwanja, so michoresho. Solo poropo, tunamek bidusko. Now we're on a squad, they don't let alone do a big picture. Not to choresha, not to onesha. Not squad, you don't let alone do a big picture. Not to choresha, not to onesha. Not squad, you don't let alone do a big picture. Not to choresha, not to onesha. Not squad, you don't let alone do a big picture. And you're not to onesha. Not to choresha. Can't you? Went up for Kanabobo. Skankanga Buretti. Went up for Talisha Wawi. Twenty for you, Danny. Johnny. Humo. Watoto wa Tabata, watoto wa Tandale, watoto wa Manzese, watoto wa Mbande, twende hapo Baria. Wosh, 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 wosh.
Junkie Supply.